soma chanye umusare ni wawe Yesu we Winu twambutse inyanja utugeze Kanani Nitugerayo tuzaririmba tunesheshe ururugamba Tuzambikwa makamba adatse w'inyenyeri Natwe tuyakusanye tuyambike Yesu ni we wadushoboje Aho byari bikomeye twarwanye turonesha Tuzahora tugusingiza iteka Tuzaririmba tunesheshe ururugamba Tuzambikwa makamba adatse w'inyenyeri Natwe tuyakusanye tuyambike Yesu ni we wadushoboje Aho byari bikomeye twarwanye turonesha Tuzahora tugusingiza iteka Tukura bari bakikijwe n'umwanzi imisozi minini farawa bari inyuma wategetse musuti amuringa niyewe inyanjira tandukana bisiraheli barambuka nitugerayo tuzaririmba tunesheshe ururugamba tuzambikwa makamba Adatse w'inyenyeri Natwe tuyakusanye tuyambike Yesu ni we wadushoboje Aho byari bikomeye Twarwanye turonesha Tuzahora tugusingiza iteka Nitugerayo tuzaririmba Tunesheshe ururugamba Tuzambikwa makamba Adatse w'inyenyeri Natwe tuyakusanye tuyambike Yesu ni we wadushoboje Aho byari bikomeye Twarwanye turonesha Tuzahora tugusingiza iteka
Tuzahora tugusingiza iteka